xilada ka wali ku qubada ayaa roobab xoog badan waliba jeesida iyo qasaaris shil dubnaa degmada xudur ee xarunta gobolka Bokola waliba ay ku mid tahay magaalooyinka sida Eedke aan ku qubaday roobabka waliba uu saameeyay bulshada xudur ku noolana waliba nabiyo ka fatahayna xaafado dadka iyo deganaayeen oo ku barakaceen
digar reedanta jiyowka dadka fatahada saameeyay oo booqdiya xaafado sida Eedke ee aan saameeyay roobabka dadka wadanga iyo onon hurgalayna sida xaalada dadka meelaysay deganka
isku duubaha arrimaha samafalka gobolka Bokola Maxamed Macalin Axmed oo la wadaagay bulshada iyo heeyado xaaladda dhabta ah ku jirta xudura walibana absuus ku muujiyay in xaaladda ay ka sii daro karto usoona ka baaqay gurmo degdeg ah
adduunida geysina ani walaal jar waxa ka jira oo deegaanka ku jiraneena dadka lagu wadaagna adduunida lagu wadaagna yaan ka talagalna insha Allah weerarkaasna ani oo halay iyo yaantana roob iyo Saudi halay roobki guwinaya yaani qubadi hadda wayni magaalaha boqolli biyo sheena jirti in biyaha wada yaani magaalaysa una taa madina sahan dirnay un meeli biyo maray un sahan dirni biyeedan ba farbaha wadirin li runtii way ba sheegan ani dadkan waqtidan oo bal diiro biyo basan galan magaaladan mise xaafadan mas'uuladu maayan derbiyadu maayan kul dhamaan wala adeegidi maana dadka oo maana gooska kideegday oo dhan baabaayeen ruuhaanti way liimbaanya markan waa ka wal ka soo liimbaanay way liimbaanya markan nooyin kale liimbaanyi wal ka soo liimbaanyi way baanbaanta gurmidan baanta deegankan way ba ku doorna dadka fudaadta ka jaray sanraasan barakayaashiyona maana ila maana yoonan giidan walaayo ka jaran kulli ka dumeen meelo sheerang marlaayna marka roob roobkii maana meel ku galan waa isniin barnaamijyo badan ka jaran runahaanti way baxsadaane wasaaradda gargaarka koonfur galbeed iyo wasaaradda masiibooyinka dawladda Soomaaliya dhamaan madaxda dowlad goboleed iyo dawladda Soomaaliya way ba qosnaaneeni barnaamijkan wal ku qoboda dadkan gurmada yaa jeediyana
gudoomiyaha ku xigeenka degmada Cali Xuseen Xasan oo suuna xaafada Buulow oo biyo buuxiyeena oo warbaahinta kala hadalaya sheegay in roobabku ku qoboday xudura iyo jeesidena saameen xoog badan usoona ku codsade in lagu qayb qaado si gurmad lan si lahaya dadka guriyaasho ku barakaceena
kan ma inta faray ku faraane heeda samafalka wasaaradda maraynta koonfur galbeed wasaaradda maraynta federaalka sodma meel lana maana dadkan inta laha deer si degdeg ah tadiba taysoo dadu ma dhoro maana go'doonka jiray oo waliyo haysan lahayn hatan walaayo gabeen maana oo bi gaaden dibsha wal dareema kora ma ilaahay ku baryaan intii oo la iskantay inoo kareeba saata ka soo dhob biyoonka soodan yani haafado kale nafti oo ku qahoon dhowta taas ha jeediyana ma ilaana dadka oo madahada oo maana dalidii dilba jaran inoo deegan sho maana han feermo gooni han lahaadan dadka haafadahan ka dhibaysan in ilaah galan hadirtiya falaana may kale ilaahay ku toogan in uu walaas ka anta noo kareeba taasna ilaahay maana ku toogan hadii ilaahay insha Allah sala soo tangay ka wal dhimasho ma dhina laakin waa xaliso sadabiyo ka soo daran dadka xafada tamay ku dooran dadka barakaayaash ay dibiski oo yoono maana dhibaato kale haysto guri horto ban gabna wal baac ayan boonay walow arash ka jaran yoono uu kiskala dumeen walay dhon sala soo ta roobka meel dareemay in wal yar maana dabeela la soo deena dareeman roobka sagaabsoon socdi walaas badan isku jaran qasatan heeda samafalk iyo maamulka dadka diiran ku rajeyn hadii la yar insha Allah.